obadde wo wange mbadde nkulowooza omutima ne gwewuba mbadde nkumisinga ojaddi gyensula ne nkulabako ebirowoozo binteese zikakkanye ebbanga libadde bbanvu nga simuwulizo mulungi yasuza atya yebasa atya yalidde kyowange omanyi gye mbeera eno mbeerayo bwomu nze sirina kuuma njawo bya yadde yadde gwe nalinamu essuubi yankutula kutula dda oliwo wange atanva mu birowoozo mpulira mutima gwetaaga okuzibukula nawe sembeera eno bali baveeko bakubisa miwunda nkwataako obaddewo wange mbadde nkulowooza omutima ne gwewuba mbadde nkumisinga ojaddi gyensula ne nkulabako ebirowoozo binteese zikakkanye no nimbanga nze kwesize togeza noswazanga manye olibo nzise sirina muntu gwenjagala singa gwe mama bulamu bangi bannumiza nene kyawa kati nsigaza gwe nakwekuumira togeza nonjabulira gye nkwagala esoomooza esoomooza bangi batulabako ne beewuunya bye nkwagalamu wamma bambisa embeera agayina enowomula tunula mu maaso omami mulimu ebirooto omami obaddewo wange mbadde nkulowooza omutima ne gwewuba mbadde nkumisinga ojaddi gyensula ne nkulabako ebirowoozo binteese zikakkanye.